Beat Records material, baby.
Now waza kuwa millionaire.
Baba made it.
Now waza kuwa millionaire ile kinoma.
Ile kinoma noma.
Nawaza kuwa milionea ile kinoma.
Ile kinoma noma.
Na nikisha zibambanya kitaani watakoma.
Watanisoma noma.
Nawaza mamilioni, I'm a million fever generation owner. I'm a million stoner. My bills on air six figures. Na sina swagi ya kuvuta gold diggers. Mina waza milione. Mina waza milione. Nigga I'm on it. Nigga mjenge mama. Baraka kama easy business, no drama. Mina waza kwenda deep sana. What about the money big mama? What about big mind?
Na waza kuwa milione.
My money on my mind on my money.
Na waza kuwa milione. Na waza kuwa milione. Na waza kuwa milione. Nawaza kuwa millionaire. Millionaire. Nawaza kuwa millionaire. Millionaire.
Nawaza kuwa millionaire ile kinoma.
Ile kinoma noma.
Nawaza ma milioni 6-7 all day. Mida ya kubeti wana money Mondays. Pesa za madafs, your shillings ni makwaru. Ata dollar bills iweza kuunga ni madaftu. Mina waza ela ndefu, levu chafu. Jitu pori kama chatu. Mischagui kambi sinapari mini chambi. Sura kazi kila posti multi-million. Naitafuta mainstream kama bully on. The next killer rapper I see the honeymoon. Siri ya peso na popata zinabaki kiasi gani. Zangu mamilioni hazina kesi maskani. Bila honi mapeni yanaweza kujuka stani. Oh Mungu ni moja, hakuna Mungu wenye mali. Oh haso tu haso tu ipo siku tapiga mali yo.
My money on my mind, my mind on my money.
Nawaza kuwa millionaire. 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 Millionaire. Nawaza kuwa millionaire. Millionaire.
Nawaza kuwa millionaire ile kinoma.
Ile kinoma noma.
Na nikisha zibambanya kitaani watakoma. Watanisoma noma.
Nawaza kuwa millionaire.
Ile kinoma noma.
Nawaza kuwa millionaire.
Ile kinoma noma.
Nawaza kuwa millionaire.
Ile kinoma noma.